njogere ebirungi bingi byakola Sara yamusaba omwana nafuna Dawudi Goliasi nakuba Daniel empologoma zalemwa mumikono jo nze mwetadde obulamu bwange kwata engabo n'akagabo ojonwanire entalo zange Sitani tuveko Esala Wetu sabamu kama ulira